Nilipa mtundu. JYC, I got you. Counselor Tony Flex.
Turn up music Africa.
Steve-O. Let's go.
Kademo Mesa.
Wezo kamba na kukema na kusekai. Tenzo ziba wanu jeti za kamvekai. Wezo kamba na kukema na kusekai. Tenzo ziba wanu jeti za kamvekai. Wezo kamba na kukema na kusekai. Tenzo ziba wanu jeti za kamvekai. Wezo kamba na kukema na kusekai. Tenzo ziba wanu jeti za kamvekai.
So, we got two our team, we got two our team. Got a brighter future, yaoneka. Got a brighter future, yaoneka. Yaoneka, yaoneka.
So, we got two our team, we got two our team. Got a brighter future, yaoneka. Got a brighter future, yaoneka. Yaoneka, yaoneka.
Nina high flow matiki na jinda monga tatu. Wakaputo kunitinga pa saifa na nitapu. Visinu vama punchline tilimo te watatu. Hip hop to my life to me, it's like a passion. Bantu wenzo funa kutine nikazime. Wenzo funa kuti one day nikazimbe. Manje watapwa nijili nyatena maigwe. Manager say why city ain't a ship we shiwe. Shout out kukatemo polita kore kodin. Sinisa kucho someone is a flow at ya kodin. Kutitimbe second sony vata mama setin. Mama setin.
Kumwesu chatufu afya maviri viri. Pamuviri pamukata pamuviri nani kane. Yes, ya muhudu. Na kudala nizo funa na kublowa. Zinapoka nizo titira chedala. Ni kudala peva na yamba kubwela. Magrupi, magrupi, maflozi, paflozi. Kunipasa pleasure fulu ni kufozi. Na wadiezi se sikipanika. Kumashozi sendise tichitika. Hit after hit sendise tichitika. Yeah.
Wezo kamba na kukema na kusekai. Tenzo ziba wanu jeti za kamvekai. Wezo kamba na kukema na kusekai. Tenzo ziba wanu jeti za kamvekai. Wezo kamba na kukema na kusekai. Tenzo ziba wanu jeti za kamvekai. Wezo kamba na kukema na kusekai. Tenzo ziba wanu jeti za kamvekai.
So, we got two our team, we got two our team. Got a brighter future, yaoneka. Got a brighter future, yaoneka. Yaoneka, yaoneka.
So,
we got two our team, we got two our team. Got a brighter future, yaoneka. Got a brighter future, yaoneka. Yaoneka, yaoneka.
Pepani talo wako panda odini. Tili hai tamwa moko dini. Nikoto busha biti kopanda palafini. Ya muna pa wamuna machini. Tradishona swaki na menyamo mayenge. Kumutu kabovelo watindine zende. Gani ya marap ni marap ila kupesha. Ngatini kubia ni mamosela kunyesha. Pata pama lapa bemu yopa muni chite prazi. Depe muzazi wakutindine chikali kazi. Depe ni zankala panzi ni mwefo na tumanzi. Hututuma lapa tuniletela chipongo.
Haso JYC uone true man. Isetika voka wasala na tsunami. Mawaji ya feki itoke sungani. Stizaleka kupaya ngamufu na fungani. Too many bars like I'm in for manslaughter. Just bought a gun for mzenga man's daughter. Always on the move ngawe na transporter. Ukazipeza mutrack na ini ni rap torture. I've done this for years na yambo choka na imwi. I've seen vouchers, snakes, machule na machimwi. Tapita movie kung hapa manje ndize nsimbingoli. Underground uza blow no beating haivi.
We got two our team, we got two our team. Got a brighter future, yaoneka. Got a brighter future, yaoneka. Yaoneka, yaoneka.
So,
we got two our team, we got two our team. Got a brighter future, yaoneka. Got a brighter future, yaoneka. Yaoneka, yaoneka.
Ra! It's your mind, JY.
Okay,
make a noise.
Alabama, Kanselai. Sean, Dami. But I quite see you, Jabe. Your Batista, come to. Don't flex. Monkey. Monetize some cheese.
Kademo, mfano huni. Juu ya kuwapiga.